Agawalu balu balu we ma balane
sewu namba mazwe
kanti
ubana baqhuphi bomlando na
unanso ke
inhlanhla
inhlanhlana
inhlanhlale
unanso
ucilo usishayendu
unanso ke
inhlanhla inhlanhlale ucilo usishayendu
unanso
Ilandla,
ilandlale,
ucilo, usishayenduwe.
Ziphi,
ziphi, izimbongi zakithi madoda. Zithule nje sithini, zingasayikhulumile ndaba.
Kanti
ubana baqophi bomlando na.
Unanso ke
inhlanhla
inhlanhlale
inhlanhlale
unangucilo
ucilo usishayendu.